Atubulire bikulu fa bazali mugo kubiri. Atubulire bikulu fa bazali mugo kubiri.
Ye Katonda lwe yajja byali bwe bitisebo.
Atubulire bikulu fa bazali mugo kubiri.
Omununuzi yajja yajjira musoyo.
Atubulire bikulu fa
Yajja nayo kyakasaka suuti kasirira bange
kyamagero
bwatyo n'ayita musuuyo n'amugamba byonna
muddungu
n'ekimyanso kya Yesu kyali ku musuuyo wedda alokola tempulidde abakaba wonna wonna eyo mu nsi
bakyugu
mpulidde abawubanga n'abamu bafudde mwe muli bantu ba Mukama olw'obutonde bwammwe kyekikyo era mubonabona nkugambye n'ebibi ebitagwa
kyekyogo
bingi bye ndabye mu mmwe bibajooga mu nsi
y'ensonga
okubiri Uliriza sebo Umusango kwe gwande tagwe mwaza mwene vange Kwe guliwo Nze mbuyango gwabo nunyava jimu vona vange
Chechicho
Nze mkwano gwaba na kwera muganda wabo weta
Atalimo
Nze msana kwense inugutalimba vantua babula Etala Ate nze musumba we mitima naba kuma mwena vana Nze mbalisa na kamera kakitamwe kenyini Mjemuye Ate nze mbanywesa notu zoto mruzi lwenyini
Mjemuye
Era nze mulangiro mkulu we mirembe jamwe Asinga Era ni mwana wa venero mloku zo mtu se Barukula Edamu alika abaddu ne mbafuula mwena abaana kyakitalo ate nze nno gwe mpita nnyabo yatya kitange yekka yazaala ate n'oyo gwe mpita brother agenda nange wonna yanzanyusa era n'oyo gwe mpita sisita abeera nange wonna yaziraku kyategekebwa nange okujja bwe nti ku nsi yammwe kyadda nnyo era bangi bamanyi kubanga bakirinda bwadda bannabbi kale abamanyi bayita olwo olunaku lwange olukulu olw'enkya Uliriza sebo Kikisubize kyandeeta mmanyi kituuse Kankikole Zenajja lwaki sambawonye ekyama gy'emisango wedda Ekiwumu Ate nzimbi bajja y'abanyaga enimba wate mu ssanyu Abantu Nzimbi bawanguza abalaba abaabajooga bonna emisiri Nze sibatya Era ndibasomosa ennyanja awatali ku bukalu kyamagero era ndibasangula amaziga nembawa essanyu ate eringi byabayo ate ndibayimbula abasiba abasetaani bonna bangi byalokoka era ndibazuukiza abafu ku nsi mbatwale ku nsi yange laba omulimu Kulembera temutya nja kuba wonya nyo
Ebizibu
Temuguru kuonya bali nempise mbi Uyalokoka Nzendo kemanyo lutalo lujja kugwa mangu ntusa Nganzira yo
Abazali boko kubiri
Abange
Kwa wajukira kuruji nozalikwa Wate uruji kubanga tuare mnakuru Wajukira wangonji
Ulirize sebu
Katulire vikuru Fabazali mokwa
kuri Kuruji wa moka mabuli muze moka
Katutambule nyawe Fabazali mokwa kuri
Nechiti wacha moka majitze nange kunse ya mwe
Katutambule nyawe Fabazali mokwa
Bangi bamanyi bwenjo wekitibwa wona
Abantya
Nzengudde mukulu kuonya joge lyajja ku nsi Lyadda nnyo Era Katonda kyayagala kizze nange leero Kyekikyo Omulimu gwe ndiko gwe gw'okulokola ensimbi eno Sikutya Bannabbi be natuma babagamba byonna Nga tunula Abazali b'okukubiri tebabulwa kkubo Oyaloka Nze ndiba yanjule waffe wa kitange yennyini Oyalijjo Nze njuse n'enzijja omulabe nja kumubuza ekkubo Nze siseka
Kisanyukire Yesu, Abazali b'okukubiri.
Benabantu,
Kisanyukire Yesu, Abazali b'okukubiri.